Records.
Ay, 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 Sanizingua, nitaka jiunge na mimi. Kama ni pesa we kunywa tanunua. Mimi mwanzo sikuamini, nikajuaga vya kuzua. Umemjinga ni mimi, ninaitunza wenzangu wanachukua. Ai, o mapenzi, o mapenzi linifanya kamtoto nilii vibaya. Mie siwezi, walo nikuta we nilashe niseme jina.
Seven, you know.